dagaalka ayaa wali ka sii socda marinka Gaza maanta oo Sabti ah. Boqolaal qof ayaa lug uga baxay isbitaalka Al-Shifa ee Gaza oo Israa'il ayaa martay in laga baxo. Wariye ka tirsan AFP oo goobta ku sugnaa ayaa sheegay in agaasimaha isbitaalka uu sheegay in ciidamada Israa'il ay amar ku bixiyeen in isbitaalka laga saaro dhammaan bukaanada ku jira oo loo daad gureeyo dhinaca koonfureed ee marinka Gaza. Saraakiisha caafimaadka ee Hamas ayaa sheegay in 19 qof oo dhaawac ah ay ku hareen isbitaalka oo ay ku jiraan tiro aan la cayimin oo caruur dhicisa. Isbitaalka Al-Shifa oo ah kan ugu weyn Gaza ayaa noqday barta dagaalka. Israa'il ayaa ku eedeysay Hamas inay saldhig ku leedahay xarunta hoosteeda eedeymahaas oo Hamas ay beenisay. Qaramada Midoobe ayaa ku qiyaastay 2400 oo bukaan, shaqaale iyo Falastiiniyiin barakacyaal ah inay gabaad ka dhigteen Al-Shifa ka hor inta ciidamada Israa'il aysan arbacadii gudaha u gelin. Dhinaca daanta galbeed, 5 dagaalyahan oo ka tirsan garabka hubaysan ee xisbiga Fatah ee madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas ayaa lagu dilay duqeyn naadir ah oo Israa'il ay ka geysatay dhulka la haysta ee daanta galbeed, sida ay sheegeen hay'adaha bisha cas ee Falastiin iyo Fatah. Duqeymaha ay ciidamada Israa'il ku beegsanayaan Falastiiniyiinta ee ku sugan daanta galbeed ayaa sare u kacday tan iyo markii Hamas ay 7 bishii Oktoobar weerar ku qaaday koonfurta Israa'il ee marinka Gaza. Ciidamada Israa'il ayaa sheegay inay dileen tiro argagixiso weerar cirka ah oo ay ku qaadeen xerada qaxootiga ee Balata ee Nablus oo ay ku nool yihiin ilaa 24,000 oo ruux, sida ay sheegtay Qaramada Midoobay oo maamusha. Goobjoogayaal ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in duqeynta ay u muuqatay mid ka timid diyaaradda droonka. Ilo wareedyo Fatah ayaa xaqiijiyay in dadka dhintay ay ka tirsanaayeen dhaqdhaqaaqii uu asaasay hogaamiyihii geeriyooday ee Falastiin, Yaasir Carafaat. Ugu yaraan 26 qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday dhisme ay degan yihiin oo ku yaalla koonfurta Gaza ee Khan Yunis. Agaasimaha isbitaalka Nasir ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in xarunta la keenay 26 meyd ah iyo 23 qof oo dhaawacay halis ah ay soo gaareen kadib shaqo joojintii ka dhacday magaalada Hamad. Dhinaca kale, sheexnadii ugu horreysay ee shidaal ah ayaa Gaza ka soo gashay Masar kadib markii Israa'il ee aqbashay codsigii Mareykanka ee ahaa in la ogolaado sheexnadaha xaddidan si loogu shido isgaarsiintii la hakiyay. Ilaa 17,000 oo litir oo loo waday shirkadda isgaarsiinta ee Baltel ayaa ka gudbay isgooyska Rafah ee xadka Gaza iyo Masar, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan xadka Falastiin. Sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa sheegay in Washington ay cadaadis weyn saartay Israa'il si ay u ogolaato in shidaal laga keeno dhinaca xadka Rafah, iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken uu caddeeyey in Israa'il looga baahan yahay inay si degdeg ah wax uga qabato si loogu fogaado masiibo bini'aadanimo. Dhinaca kale, hogaamiyaasha Jarmalka iyo Turkiga ayaa isweydaarsaday hadallo kala duwan oo la xiriira dagaalka Israa'il ay kula jirto Hamas, iyadoo hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz uu Carabka ku adkeeyey in Israa'il ay xaq u leedahay inay isdifaacdo, halka Recep Tayyip Erdogan uu dalbaday in la joojiyo howlgalka militari ee Israa'il. Erdogan ayaa si kulul u weeraray ololaha cirka iyo dhulka ee Israa'il ay ka wado Gaza, wuxuuna yiri in isbitaal la toogto ama la dilo caruur kuma jirto kitaabka Tawreed, ma samayn karteed.